الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مانتا وخميسة مايك shirkaasoo si shir gudoomiyay Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya waana ay wasiirka amniga dowlad goboleed Koonfur Galbeed mudane Xasan Xuseen Xasan Elay wariyaha ugu yeeshay shirkan ku hadlay walaalku mudaha gudahaanba arrimaha amniga iyo nay arrimaha gudahaanba doorashooyinka xiliyadahan ee dareeraan hadii uu noqon doono arrinta amniga magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay farlabaati ki saal la hadafi farlabaati oo jarmalle dheel ku heeba xalay ni qoliya baritaan hay'adaha amniga ka haya guddiin ti iyo walki jeenay xilbaan leey dhaawaye dadka ku diirin hay'adaha amniga iyo natiijo wasiir ku boole sheegana in ay proof hayaan dadkii arantii ee ku dambayn iyo ku daba jaraan asay sheeg ku dhahan ba magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay amni shee meeru wanaagsan ma marahay saasato gobolka wasiirada wareeg xilgaadeenaa waan codsadeena gudahaan ba shacabka reer Baydhabo in ay ku shaqeeyaan amniga magaalada Baydhabo magaalada police fudan la taa dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya noo caalamka iyo nidaamka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ee han Soomaalida wali hafiilo hayna magaalada Baydhabo si doorasho ee fadhi doorashadaas oo nu islaamna wali sharafii amaan ee taariikh Koonfur Galbeed Soomaaliya November 2024 ee madaxweyne Sheikh Hassan Al-Adoor Raday wali wal hadoor raday ee gud saasato ko November 2024 ee wali la rajeeyay haye taariikhii ee madin ka horreeyay baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee hadoor raday madaxweyne 4 sano hadal ay saaran hoggaamiyey fadhi taas wali sharafun ee taa gudahaan reer Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan reer Baydhabo in iyo arintii ee la wulbimeeyay ee dhulka qabada amniga la garab sun hayo amaanka oo amniga ee tii sun sidii amaanka dad soo ugu fadeen gaar ahaan xilligii shan guurka oo doorashada la ka jira ni walbaate iyo ka dheena magaalada Baydhabo doorashadana ni haata doorashada nabadeed qoray waana xalaalay halka furka ee Soomaaliya ee mustaqbalka iyo kiigsada doona dowladnimada tamulkii ka haysta toob faylaha wari waajib ku saarina la wada oo magaalada ka nool in iyo hal wadaagaan hay'adaha amniga xiyaabaha iyo qaraga in amniga magaalada dabaatir sheenaa saasato kuna shakhsiyaadka iyo indareema in amniga xumo magaalada ama kordhiya la leey iyo ilgaare ee wadada la wulbulo ku shaki lan wulbulan aragani soo reer Baydhabo oo aanay magaalada cusub ee inta doorashada dareer hay'adaha amniga oo leeyahay codsiga iyo gaar iyo wadaran shacabkana sida horna aan u sheegnay in iyo dowladda iyo inta hay'adaha amniga ee la shaqeeyaan amniga wali waa dowladda shareeniga ee shacabka dadka ka jirta ganacsatada dadka ka jirta dhalinyarada oo baradaaso tan ka jirta aan xarumaha horumarinta ugu dhan tan ka jirta amaankaas armalkoo leh aan milihii dowladda leeyahay islaana amaan taano qosin amaankaas ilaali fani intii doorashada ku biyaaso dhamaadaas ilaahay ii sheegay magaalada Baydhabo siisan u diinba 4 sano la hadaf magaalada amni shee gudahaan bare Soomaaliya wada tilmaamaya waan la hanaysay hayti magaalada Baydhabo janaa 4 sano la hadoodi meel u samaraa ee Baydhabo tilmaamo koran yeeli shalay dagaalaha magaalada Ruugi meel shalay horumarka magaalada Ruugi meel dowladnimada aan Ruugi la wulb isloogi 4 sano koros ee muhaayn lakiin la doorada ilaahay ma aragta kun madaxweyne kuma la doon laakiin reer Koonfur Galbeed Soomaaliya walaa uu geeti galanta ka haysan oo yar oo balawke dowladnimada ay sidoo galantaan ka kaban November 2023 ee madaxweyne dalkan ka doorada lamada kun 2020 kan uu nagu iska dinay dowladnimada aan hadal ay isku fayn inuu diirno yar jidanka saasaraadii gudahaanba dowladda wareeg ku codsadaasa shacabka reer Baydhabo in iyo kala weyn ku jeesadaan sugoogga ammaanka la shaqeeyo ka hay'adaha nabadgelyada in iyo walbiin ku qabsadaan wal kasta oo kulugo wadaag warkasto iyo dareeman si degdeg ahayd amnigaa la wadaagaan si cadowga falka fulifado dowladnimadaana hagoorjeedo la dhabaatay fado horumarka reer koonfur galbeed soomaaliya ogolaanifado inay la hoose edeemaasa.